Yeah, this your boy Kamoab, 48 bars. Yeah, jambaza linishika before mi kumeza, alikuwa na ndevu ka mikia ya pweza. Flow si flow bila dance na kucheza, chezeo dem guitar we utambeza. Najua niko single but sijapoteza, baby unapendeza kwani from Beverly Hills. I like the way you are on your heels, Satan bye bye, Jesus heals. Niko na mikwanja kama bills, niko show ka kampuni ya Bitco. Kwenye game huniwezi hata kwa Patco. Mziki live hapa kuna cha playback, swaga niko nazo zingine za Maybach. Life ni ngumu but na koma kaa jiga, sina pesa so staki gold digger. Nacheza na peta na drink, ukitaka kushare hapa ndio link. Nachora mistari zangu kwa ink, fukuza mimi nikao nafukuza upepo. Huniwezi labda wewe ni pepo, kupata degree hiyo ni heko. Maisha yangu ni long time nikiwa seko, na flow kama tiger acha kicheko. Hii ni dunia smart people na smartphones, blackberry iPads na iPhones. I need one mic nifanye kazi kama Nash, after pombe mimi kuchoma tu Nash. Niko na machizi kwa cypher kama Nash, usilete ulafi wepeleka kwenye bash. Changanya tupako ili mavi yasigande, niite kupe kwenye game nisha ganda. Mi mkali zaidi yako kubali shingo upande, I'm the big boss that see that far. Rest in peace Brenda Pasi, kwenye game uniwezi mi mkali kavan Pasi. My dream was to join the Air Force, cause of my talent I'm the Air Boss. Take care of your pen, we don't want to miss you. Take shit out of me, let me show you how to make money out of ganja. Huniwezi mimi sungura mjanja, game ni kompe but tuna make mkwanja. Kikamu na kifua we utasanda, kwenye hii game sisi ndio mababe. Nampenda fidikula jidari kama Mugabe, mademu esikuizi ni fake kama sims za China. Wanasaliti mapenzi noti wakiziona, si wakatazi but me na waonya.